Amazima mukama mulungi talemererwa mbeera wano ku nsi era tumusabe na luno olunaku aluluŋŋamye tusaba tukole by'omuyagala tuleme kudumana bya nsi mukama olwaleero lwazaalidde omwana eyanunula amawanga go tuyimbe ku maloboozi agekkowa mu bivuga ebikutenda mukama era tukusaba n'omwaka omujja ekwa mirembe Christ the healer, the savior, the faithful son of God died to save my life.
Oh, no, no, no.